Remember where you come from. Sound your music published. Don't see.
What is that moment? Shua tunya waya. So ya dia my 40. Ni mumenji yaya. This is so hard to believe. Not even after this song. You were the listen. I learned to produce songs. Manze, apoka lampa opunje vanina nukala. Shimikira party with inje vanina nukala. Teva kwati finali shafri off kickers. Right now, wansha. Move kinga ninji kala pa flank deofa kwa turi kunu manga. Namonia max inje chitexpect smart. Inga baka mulo ndore rasha nirulu wabafyashi nomo. Happy faces sponsor turi munkanshi so. Apa hepa pwira mapange wale panga. Apa hepa pwira maplans wale panga. Ngani nani unga chita continue fyo wale panga. Nangu panga apia wabafyashi fyo wale panga.
Hakuwe na wayabu wangu watutu. Hakuwe na wayabu wangu watutu. Hakuwe na wayabu wangu. I can't accept this, no no. Sichiri simple, watutu. Hakuwe na wayabu wangu watutu. Hakuwe na wayabu wangu watutu. Hakuwe na wayabu wangu. I can't accept this, no no. Sichiri simple, watutu. Hakuwe na wayabu wangu watutu. Hakuwe na wayabu wangu watutu. Hakuwe na wayabu wangu. I can't accept this, no no. Sichiri simple, watunya.
I swear, muli ineta ufuire. Elizo neshat patufo. Nshafuere ngani alishive that na kospito. Ngani alilele maybe disalengefi. Ngawali nzebele waleva open. No kuikoselesha ngani afikati. Tiemu nizapola efyo wali ntepelesha. Manzapa dineka. No more use uoneka. I feel it in my chest. Solo pa menso sinioneka. Langani akumbuyo boy wasia musimai. Langani akumbuyo boy wasia habari. Langani akumbuyo boy wasia musimai. Langani akumbuyo boy wasia habari. Wenzo chite sacrifice kutuka pute studio. Wenzo chite sacrifice kutuka pase kuskulu. Usiku usha wati boy boroti punzi seko. How I wish them wenzo fagira kutunya. Smart.
Hakuwe na wayabu wangu watutu. Hakuwe na wayabu wangu watutu. Hakuwe na wayabu wangu. I can't accept this, no no. Sichiri simple, watutu. Hakuwe na wayabu wangu watutu. Hakuwe na wayabu wangu watutu. Hakuwe na wayabu wangu. I can't accept this, no no. Sichiri simple, watutu. Hakuwe na wayabu wangu watutu. Hakuwe na wayabu wangu watutu. Hakuwe na wayabu wangu. I can't accept this, no no. Sichiri simple, watunya.
Some music published, don't see old.